Tanya. Ashina wanama. Hey, wanna give you some paper, hey, no time to stay. I'm a biggie brand in the panda bay. Hey, cash first every day. Now wanna do a fear, sababu to kanya kia. Hey, we are better than them. Now to keep it a killer corner, what you wanna drum kia? Cause we are better than them.
Wali sema tuto fika mbali. Wali hivi hapa ni wapi? Wali sema tuto fika mbali.
Sasa hakuna kuchanga hata baby pombe zishaanza kupanda kila mtu na wake sije tukarumba kama unamtaka we mwambie Yesu kuhusu sidandie kama umemchoka we tuachie kwa mwanangu nimpasie walisema tutofika mbali. Money, money, you know, money, money, biggie, biggie, money, money, love you when the money calling.